Blog Talk Radio.
Thank you.
ganza nyakuganza ganza cyane kandi ganza horani mihigo urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Iyi ndirimbo rero nkuko nkunda kubivuga iyo dutangiye ikiganiro cyacu mpita numva nakongera nkayisubizamo kuko ni indirimbo ivuga u Rwanda ikaruvuga neza, amata aboneke mu rwatubyaye, u Rwanda ruzira utuzi inka zikamwa amata nyayo. Banyarwanda banyarwanda kazi ni saa moya n'iminota itanu i Paris hano mu Bufaransa, ni saa mbiri n'iminota itanu i Kigali mu Rwanda. Ni kuwa mbere, ni ikiganiro uyu munsi kidasanzwe tuza kuganira cyane ku bibazo birimo bibera mu gihugu cya Ukraine, aho isi yose ihanze amaso. Ibi dushyizemo kubivuga kubera ubusabe bwa benshi, aho batubwira bati nta kintu mwabitubwiraho, nta kintu mushobora kutuvuniraho muri makeya, cyane cyane nk'abantu bari i Burayi, abantu barimo bakurikirana ibintu hafi, aho ikibazo nyirizina kirimo gitunga urutoki cyane cyane muri ibihugu by'i Burayi. Twabibemereye rero niko gukora kuri mugenzi wanjye Anicet Karenge, dukunda gutegurana ibiganiro nawe ati rwose icyo abanyarwanda bashobora kusaba sinakibima. Mbere yuko nkomeza reka mbanze nuza Anicet Karenge ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Muvandimwe Anicet turi kumwe?
Yego turi kumwe Benoit, amakuru yawe?
Na mahoro, komera cyane, amakuru y'iminsi.
Amakuru nasanzwe tumeze neza. Ubu nyine kimwe n'abandi bose duhanze amaso muri Ukraine, wari mu kubivuga birimo kuhabera. Nta yandi makuru avugwa, urabona na bya corona ntibakibitubwira. Reka mbese nibyo ngibyo, ni ugukurikirana amakuru saa ku yindi kugira ngo turebe aho biganisha.
Abantu bashobora kwibwira yuko COVID yarangiye.
Birashoboka nyine kuko itakivugwa cyane, ntabwo kivugwa. Ibintu ubungubu amakuru yose ni muri Ukraine, kumenya aho imirwano igeze, ubungubu hatangiye n'imishyikirano, wenda turabigarukaho. Mbese abantu nibo bahanze amaso, kandi n'impamvu nabyo turabivuga mu kanya, ni uko hariya harimo ibintu byinshi bishobora kuba bireba isi yose, ntabwo ari Abanyukraine n'Abarusiya gusa, ibintu bishobora kuba bireba isi yose.
Urakoze cyane Anicet. Ngaho rero suhuza abadukurikiye, noneho dutangire ikiganiro cyacu nyirizina.
Urakoze cyane, reka nguhereho we Benoit, nizera kumeze neza. Kandi ndasuhuza cyane abari ku buhanga bw'ibyuma, bagenzi banjye bo mu runana nyarwanda ruharanira impinduka. Ndasuhuza abadukurikiye bose, ndasuhuza abantu bashaka impinduka mu Rwanda, kandi ngasuhuza na none n'abanyarwanda muri rusange. Bose bose ndabifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Urakoze.
Urakoze muvandimwe Anicet Karenge, nanjye ndakwifuriza amahoro n'imigisha byose kandi bikomoka ku Uwiteka Imana nyiringabo. Nanjye mboneho umwanya wo gusuhuza bagenzi bacu bo ku buhanga bw'ibyuma, bakora ibishoboka byose kugira ngo amajwi yacu abashe kumvikana neza ndetse agere kure hose hashoboka. Ndasuhuza abanyarwanda hirya no hino, by'umwihariko abakunzi b'urunana nyarwanda na ibiganiro bica kuri radio yanyu cyangwa yabo. Mwebwe mwese mukunda radio Iteme, ni radio y'urunana ruharanira impinduka nyarwanda. Ubu tukaba tuvugira ku munara wayo wa Europe. Banyarwanda banyarwanda kazi rero, iki kiganiro ni ikiganiro cy'umwihariko gusa ku bibazo birimo bibera muri Ukraine. Ikiganiro rwatubyaye dukunda kugikora buri wa gatatu, ariko uyu munsi habaye ubusabe bwa bamwe batubwira abakunzi ba radio Iteme bati nyaboneka nimugerageze kugira icyo mutubwira. Turagaruka ku mugabo bita Vladimir Putin. Ni umugabo mu by'ukuri usa naho yakomeje gutera ubwoba isi cyane. Ni umugabo ufite hafi imyaka 69, akaba hanganye n'igihugu cya Ukraine kiyoborwa n'umusoro ukiri muto cyane witwa Volodymyr Zelensky, ufite imyaka 44. Mumbabare n'ibizina rye ndivuze nabi. Ni umwana uyobora igihugu cya Ukraine. Ubu rero tugiye kuvuga kuri ibi bihugu bibiri, ariko turaza kwisanga twinjira mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, Amerika ndetse na Afrika. Mbere rero yuko twinjira muri ibi bibazo, reka mbanze mpe umwanya gato ya Anicet Karege abanza bahe mucamake ya history, amateka ye gatoya y'iyi ntambara, noneho dutangire tuyiganireho. N'ukuyiganiraho ntabwo ari ibibazo tugenda tubazanya, n'ukugerageza kubiganiraho kugira ngo abantu bunze mu by'ukuri uyu mukino ushobora gusubira inyuma ukarimbura abantu igice kinini cy'abantu, cyangwa se ushobora kugira ingaruka zikomeye ku gice kinini cy'abantu. Anicet, mu ncamakeya amateka y'iyi ntambara kugira ngo dutangire ikiganiro.
Urakoze Benoit. Iyi ntambara kugira ngo umuntu ayumve neza ni ugusubira muri ya ntambara yahozeho imbere twitaga intambara y'ubutita, la guerre froide. Yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, noneho hakaba ibihugu bigendera ku matwara ya gikomuniste bwari biyobowe imbere icyo gihe n'igihugu cyitwaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, hakaba n'ibihugu bigendera ku matwara ya gikapitaliste biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uko guhangana bose bafite ibitwaro bya kirimbuzi, muzi yuko Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi na Canada aribwo byishyize hamwe mu mwaka w'1949 bishyiraho uriya muryango mubona witwa OTAN. OTAN ni umuryango w'ibihugu byiyemeje gutabarana biherereye mu bavugamo mu gace ka Atlantika y'Amajyaruguru. Ibyo bihugu rero bimaze gushyiraho uwo muryango mu by'ukuri kwari ukugira ngo bibashe guhangana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, cyari igihanganye cyane nacyo icyo gihe. Ubwo hari mu mwaka w'1949 nibwo OTAN yavutse. Nyuma y'imyaka nk'itandatu mu mwaka w'1955 Abasoviyeti nabo bafashe ibihugu icyo gihe byari mu cyane cyane mu Burayi bw'Uburasirazuba, byagenderaga ku matwara ya gikomunisti, hanyuma bashyiraho nabo ikintu bise Pacte de Varsovie. No nabo ni umuryango wari ubahuje, nabo bashinzwe mu byo bo ntabwo bavuze gutabarana gusa, mu gihe OTAN yo mu by'ukuri ni bya gisirikare, bo bashyizemo n'ibindi byo gufashanya n'icyo ariko nabo cyari kigamiriwe no kugira ngo bashyireho umuryango ureponda kuri bya bindi Abanyamerika, Abakanadiye n'Abanyaburayi bari bamaze gushyiraho. Urumva ni imiryango ibiri yari ihanganye mu gihe nyine cy'iyo ntambara y'ubutita. Nyuma rero uko byaje kugenda mwarabikurikiye, mu mwaka w'1991 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zarasenyutse, ibintu byinshi birimo n'icyicaro gihoraho mu muryango w'ubumwe mu muryango w'abibumbye byose byafashwe na Rusiya. Varsovie yavuyeho, yahise isenyuka, Abarusiya basigara baraho ngaho bonyine. Ikibazo rero gihari ni uko Pacte de Varsovie mu bihugu byayigize byarasenyutse, uyu pacte, uwo muryango wa Pacte de Varsovie warasenyutse, ariko OTAN yo yagumyeho. Ahubwo noneho ibihugu bimwe byahoze muri Pacte de Varsovie nabyo byaraje bijya muri OTAN, kuko ibihugu byinshi byagenderaga ku batwara ya komuniste, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zimaze gusenyuka, byinjiye mu kintu kimeze nka demokarasi, hanyuma bashyiraho ubutegetsi budahuye n'ubw'abakomuniste Abarusiya bari bafite mbere. Aha rero niho Abarusiya iyo wumvise disikuru ya Putin aravuga ati twebwe twajyaga dukora le manoeuvre strategique bya bindi by'imyitozo ya gisirikare mbese berekana ibitwaro bafite n'ibiki kuva twa Leta Zunze Ubumwe za Soviet zasenyuka mu mwaka w'1991 izo manevure strategike zararangiye ariko abanyamerika bakoze bakomeje gukora iyo myitozo cyane cyane berekeza ku gihugu ahantu ku mipaka mbese abarusiya babona ko bakomeye cyane ariko nibwo bamwe bavuga bati abanyamerika bashobora no kuba ariwe nyirabayazana wumvise n'abashinjwa niko bavuga ngo igihugu kibazo si Uburusiya igihugu na ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ikibazo naho gishingiye cyane cyane noneho rero abarusiya cyane cyane aho Vladimir Putin agiriye ku butegetsi yageze ku butegetsi amazeho n'igihe muri 1999 amaze kugeraho yarabanje yari yubaka ingufu za gisirikare kuko bya bihugu byahoze bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ubundi urabizi ko uretse Uburusiya hari ibindi bihugu 14 biri hafi yaho ngaho byari biri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ashaka ko ibyo bihugu bigirana umubano wihariye n'Uburusiya atinya yuko byazamera nka bya bindi byo mu Burayi y'Uburasirazuba byagiye muri Otani ntabwo ashaka yuko ibyo bihugu byajya kwifatanya n'abanyaburayi aho rero ni ikibazo kiri kuko aravuga ati ni umutekano w'igihugu cyacu ushobora no kumwumva ariko hakazamo indi kindi kintu cy'ubwigenge bw'ibyo bihugu kuko birigenga bifite uburenganzira bwo kubana nabo bishaka naho ngaho ikibazo kiri mu by'ukuri n'u Burusiya busa n'ubuhanganye n'ibihugu byawe ko noneho bukajya gutera ubwoba ibindi bihugu byose bikikije tugarutse ku gihugu cya Ukraine rero muri ibyo bihugu byose 14 byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti uretse Uburusiya igihugu kinini kirimo kinakomeye ni Ukraine. Ukraine ni igihugu kinini kiruta Ubufaransa ubungubu wenda udashyize mu ziriya ntara zo bita Outre-mer ubundi Ukraine iruta Ubufaransa. Ukraine iruta u Rwanda inshuro zigera kuri 22 nuva n'igihugu kinini nkuko rero abarusiya babishaka cyane cyane nyine ku butegetsi bwa Vladimir Putin bashaka yuko hariya mu Ukraine hayobora abategetsi babogamiye ku Burusiya batabogamiye ku bihugu by'u Burayi aho niho ikibazo kiri bagiye ubuyobozi bw'Abarusiya bafite ukuntu bivanga no mu matora y'ibindi bihugu ubundi bakomeje kujya benfluence amatora hakajyaho abantu bashaka urabizi ko nk'umwaka w'igihumbi umwaka w'ibihumbi 2010 hagiyeho umuperezidant ubogamiye ku Burusiya witwaga Viktor Yukachenko. Viktor Yukachenko yategetse kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2014 ubwo yafataga icyemezo cyo kuvanaho processus yari iriho yo gushaka kureba uburyo Ukraine yakwihuza byagirana umubano wihariye n'uyu muryango w'ubumwe bw'u Burayi umuryango uhuza ibihugu by'u Burayi Union European. Icyo cyemezo yafashe cyo kuvanaho iyo processus yari maze igihe cyateje imyigaragambyo ikomeye muri Ukraine iranamuhita haba imyigaragambo myinshi cyane ikomeye cyane hanyuma ahamagaza ingabo z'Abarusiya ngo zize guhosha imyigaragambyo hapfuye n'abantu benshi icyo gihe hari mu kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2014 nuri gurebye iki kibazo cyatangiye uko umugabo Viktor Yukachenko byabaye ngombwa ko yeguzwa inteko ishinga amategeko ahongera mu Burusiya hanyuma ubwo abandi matora nyine hatorwa abantu babogamiye noneho ku bihugu by'u Burayi aho ngaho niho ikibazo cyavukiye cyane kuko Putin yabonye ko atakaje umuntu wari umushyigikiye yibonagamo ukora ibyo ashaka ubwo nibwo yatangiriro kwataka intara ya Krime bavuga ko Krime ari igihugu cyangwa ari intara y'Uburusiya hanyuma uko icyo ntavuze nuko mu by'ukuri Ukraine ituwe n'abantu mu burengerazuba hatuye abantu mu by'ukuri b'abanyaburayi. Hanyuma mu burasirazuba hari abantu bita rusofoni. Ese bameze nk'abarusiya n'ubundi n'ibihugu bituranye benshi bafite n'imiryango mu bihugu byombi. Ubwo ahita rero Putin uko yabigenje icyo gihe uretse ntara ya Krime yanekishije n'uwo atararekura. Hari izindi ntara ebyiri zo mu burasirazuba ziharanira kwigenga icyo gihe ariko bitewe n'abarusiya. Imwe yitwa Luhansk, indi yitwa Donetsk. Ni ntara zivuga ko noneho zishaka kwigenga kandi zikoresheje intwaro, kuko kuva muri 2014 barahanganye mu buryo bwa gisirikare. Izo ntara ebyiri Luhansk na Donetsk zose zivuga ko ari Repubulika ziharanira demokarasi. Ubwo rero kuva muri 2014 mu by'ukuri hari umuperezida watowe nyuma ya Yukashenko. Muri 2019 hatorwa uriya Zelensky wahoze uvuga, ariko bose ni abantu kuri bashaka kubana kugirana umubano wihariye n'ibihugu byo mu muryango ubumwe bw'i Burayi kurusha uko babana n'Abarusiya. Ibyo rero nibyo Vladimir Putin adashaka. Ni nacyo cyateje iriya ntambara, nuko abona abo bantu we yita abanazi. Ariko kubita abanazi ni uko batumvikana mu bya politiki, bo babona bibona Burayi kurusha uko bibona ku Burusiya. We rero avuga yuko ashaka umutekano w'igihugu cye, yanga yuko haba rapprochement hagati ya Ukraine n'ibyo bihugu, kuko anakeka yuko Ukraine nta n'ubwo birabapfuve kuko bo barabihakana, baba barasabye ko bakwinjira muri wa muryango wa OTAN. OTAN uko twabivuze mbere, OTAN mu by'ukuri ni umuryango wagiyeho kugira ngo uhangane n'Abarusiya n'ubwo icyo gihe bitwa abasoviyeti. Mu kwezi kwa mbere ejobundi habaye inama yahuje Abarusiya, ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihuza n'abahagarariye umuryango wa OTAN. Uburusiya buvuga yuko bufite amakuru ko igihugu cya Ukraine cyasabye kwinjira muri OTAN. Bo bavuga ko ubwo busabe nta n'ubwo babonye, ariko Uburusiya ntibubyemere. Naho ngaho tension zatangiye kuvukira, kuko ntabwo Putin ashaka na gato ko Ukraine yakwinjira mu muryango w'umwe bw'i Burayi cyangwa se muri uwo muryango wa OTAN. Icyaje gukurikiraho rero ngira ngo mu cyumweru gishize twarivuze mu kiganiro, kuko yari yatangiye kurunda ingabo ku mupaka, bamwe bavuga yuko ari ugutera ubwoba batazanataka, ariko nk'uko twayibonye ku wa kane w'icyumweru gishize, icya mbere yakoze ni uko za ntara zo mu burasirazuba ziyita Repubulika Ziharanira Demokarasi we yazirokonesheje nk'ibihugu byigenga. Hanyuma abantu bagira ngo bihagarukira aho ngaho, yoherezaho n'ingabo nyinshi, arangije ariko noneho yataka n'ahandi, yataka aturutse mu majyepfo, yataka aturutse mu majyi ya ruguru, cyane cyane anyuze mu gihugu cya Byorusi. Ubu ngubu rero nk'uko mubibona imirwano ikaba ikomeje. Icyatari yatekereje gusa wenda kugira ngo ngusubize jambo Benoit, nuko ntabwo arazi yuko aba Ukrainia bihagararaho nk'uko babigenze, ko ndazabafata kuko Uburusiya ni igihugu gikomeye cyane, gifite ingabo zikomeye n'intwaro zikomeye cyane, ariko ntabwo yari yateganyije yuko n'aba Ukrainia bihagararaho nk'uko byaje kugenda. Imirwano irakomeje guturagena tubigarukaho, ariko aho byavuye na amateka y'intambara mu by'ukuri nayo ngayo. Urakoze
cyane muvandimwe Aniceti Karege gutanga ibisobanuro byiza. Ntekereza ko umuntu uwo ari we wese ushobora kuba udafite amateka cyangwa ufite amateka makeya, ahangaha hari ikintu agerageje kumvamo. Banyarwanda banyarwanda kazi rero mudukurikiye iyo ntambara mwumvise imaze iminsi 5 ku butaka bwa Ukraine. Ni ntambara hirya no hino ku isi abantu bumvaga yuko mu byukuri uremere n'imbaraga z'igihugu cy'u Burusiya te kuri iyi isi itagombaga nibura no kumara iminsi 2. Ariko ikintu gitangaje nuko iyi ntambara yaje guhindura isura ayo nabyo tugiye gutangira kwinjiramo cyane tukagerageza kubiganiraho isura abantu batatekerezaga aha nagerageza kubisha yuko mu byukuri nihuse gatoya wenda ndaza gusubira inyuma yuko igihugu cy'America cyo kimaze kubona ko iyi ntambara ihagurutse ibihugu by'Uburayi byose bimaze kubona ko intambara ihagurutse byari byatangiye gutanga gasopo no kwihanangiriza igihugu cy'u Burusiya bimenyesha Putin yuko ni nahirahira agatera azabona isomo rikomeye. Ariko intambara imaze gutera umunsi wa mbere nta kintu nta reaction nimwe yigeze igaragara ku bihugu by'Uburayi ku buryo byakwambuka kugira ngo bibashe kujya gufasha uyu muperezida wa Ukraine. Ahubwo hahise hatangazwa itangazo rya Amerika risaba yuko uyu muperezida wa Ukraine agomba nabyemera ko Amerika yamufasha akabasha guhungishwa akava muri kiriya gihugu. Tugiye kubigarukamo. Ikibazo rero kijya gutangira nk'uko mugenzi wanjye yabisobanuye cyane, reka twihute tugere ku ntara ya Crimea. Intara ya Crimea yaje kuza kwisanga imaze kwibona mu gihugu cy'u Burusiya irigenga, abarusiya bayiha umugisha, ubu ni igihugu mu byukuri gisa naho ni igice mu byukuri kiri mu Burusiya. Ntekereza yuko Putin amaze kukigarurira, amaze kukigeza mu gihugu cye neza hagati, yarongeye asa n'ushaka gusoma inamba niba byashoboka akabasha koga runono akaba yabasha gucamo ibice biriya bihugu bimwe na bimwe. Umuvandimwe Aniseti yagarutseho byari bifitanye amasezerano yitwaga Pacte de Varsovie, aho yatekerezaga yuko iki gihugu cyatewe ashoboye kukinjiramo buhoro buhoro yashobora kwigarurira bimwe mu bice birimo akoresheje inzira ya diplomasi, ariko ku bundi buryo akoresheje n'izindi mbaraga zikomeye. Ariho yahise atangaza ngo nihuta Bwana Putin yahise atangaza yuko kariya gace ka Donetsk na Luhansk ari igice mu byukuri cy'abaturage bashobora kuba bavuga ururimi rw'Ikirusiya kandi bashaka kwigenga. Icyo kintu amaze kugitangaza ko agihaye agaciro arekonesa kwigenga kw'izo ntara ebyiri ni kimwe mu bintu byahise bizamura gutekereza kwinshi, kwibaza kwinshi yuko Uburusiya bushobora kuba bugiye gutera kiriya gihugu cya Ukraine. Abantu rero barimo babyibazaho, barimo banabitekerezaho, Putin we yagerageje kumvikanisha mu binyamakuru abisobanura hirya no hino ndetse no mu itangazamakuru na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yuko badafite ubugambi wo gutera Ukraine. Abantu barabyizera, ariko Amerika ikomeza gukoresha uburyo bwose bushoboka ndetse n'ibihugu bya Europe byumvikanisha yuko mu by'ukuri Uburusiya bufite umugambi wo gutera Ukraine. Ntibyatinze nyuma yo gutangaza iryo tangazo ryo kugaragaza yuko ziriya ntara ebyiri twari tumaze kuvuga hejuru za Donetsk na Luhansk Putin azifata nk'intara mu by'ukuri zifite kwikukira cyangwa se zifite uburenganzira bwo kwigenga, intambara yahise yaduka. Mu by'ukuri iki kintu cyo guhagurutsa iriya ntambara, Abanyarwanda nkatwe ubwacu tuzi amateka y'intambara, twatangiye kubona ko mu by'ukuri byanze bikunze uriya mu perezida ndetse n'amahanga hirya no hino ko uriya mugabo perezida wa Ukraine Zelensky ko byanze bikunze igihugu kimunaniye kandi mu by'ukuri agiye gushyira akaga muri Ukraine, ariko usibye no gushyira muri ako kaga abantu bahise babona ko cya kibazo kigeze kuvuka cyo cya wa muryango mugenzi wanjye Aniseti yababwiye cya iryashyirahamwe rya Pacte de Varsovie byaba bigiye kugera igihe noneho Putin akaba yakwigarurira bya bihugu n'ubundi byari bigize wa muryango w'abasoviyeti abantu bagatangira gutekereza ko Putin yabafite umurongo udasanzwe wo gushaka kwigarurira biriya bice ariko ahanini ahanganye n'ibihugu by'i Burayi kuko nabyo byarimo byogaruno ndo bishakisha kuntu bigarura biriya bice bitarinjira mu muryango w'i Burayi ndavuga biriya bice byahoze muri ya muryango w'abasoviyeti ku buryo Uburayi bwashoboraga guhita bufata na kino gihugu cya Ukraine kandi mu by'ukuri ayo masezerano yasaga naho atangiye guhwihwiswa ndetse atangiye no kuvugwa. Ibi rero ni bimwe mu bintu mu by'ukuri abantu benshi bagiye w'impaka babyibazaho cyane bavuga bati ni gute ibihugu by'i Burayi bishobora kugenda byogarunono bikagenda bigafata ibihugu bimwe byakoranaga n'u Burusiya bikabyigarurira Uburusiya bukarebera gutyo. Aha rero niho tugiye kubiganiraho jyewe na mugenzi wanjye Aniseti Karege duhanahana ijambo uburi muntu wese uko ashobora kubyumva. Aniseti rero intambara yarabaye imaze imyaka nako imaze iminsi itanu intambara ifite isura idasanzwe wenda kugira ngo nkubwire gatoya mu ncamakeya nuko ubu ngubu tuvugana hari ibice bimwe urabona nka kiriya gice cya Crimea kubera ko cyari igice n'ubundi abarusiya bari bamaze kugiramo ubushobozi ndetse bari bafitemo ingabo zabo bakoze ibishoboka byose barazamuka bajya urumva ku gace bari bagafite n'ubundi bajya guhangana ubu bari mu gace bita Kherson ndetse n'akandi gace bita Odessa n'uduce twegereye cyane Crimea. Aho hantu rero niho abarusiya barimo bagenda bahondahonda ibitwaro bikomeye biremereye ibisasu biremereye ariko kugeza uyu mwanya amakuru ava muri Ukraine agaragaza yuko aka gace turimo tuvuga ka Kherson na Odessa abarusiya bahatakaje ibikoresho byinshi ndetse bakaba banatakaje n'ingabo nyinshi cyane. Saho nyine hari akandi gace kandi kitwa Donetsk na Luhansk niko kwa gace twavugaga gashaka kwigenga. Hariya abarusiya bahageze barwana intambara ikomeye cyane ku buryo bafite igice kinini cya Luhansk kandi birimo biravugwa yuko bashobora kuba bagifashe cyose. Hari n'akandi gace barimo bavuga kitwa Kharkiv ahaho habaye imisibanire ikomeye cyane n'umujya no ku mbuga nkoranyambaga murasanga habaye gutakaza ibikoresho byinshi ndetse n'intumbi nyinshi z'Abarusiya ku buryo iyi ntambara yabagoye cyane. Hari akandi gace bita Konotop naho habaye imirwano ikomeye ariko abantu bo muri Ukraine bakomeje kwihagararaho cyane. Rero Aniseti tugarutse kuri iki kibazo cy'intambara turimo tuvuga ariko ntabwo ninjiye mu murwa mukuru wa Kiev naho bigaragara ko ibintu bitoroshye ndetse ubu turimo tuvuga birimo bigaragara yuko igihugu cy'Urusiya gikomeje kwasuka ibitwaro cyasuka ibisasu biremereye cyane ku buryo bimo bivugwa yuko kwihagararaho kw'abantu bo muri Ukraine gusa naho kwacogoye ariko abantu bashobora kuvuga bati bishobora guhindura isura kuko iriya ntambara noneho nta nubwo irimo igwanywa gusa n'abasirikare irimo n'abasivili nabyo turaza kugenda tubigarukaho mu ncamake ariko nta nubwo turi bubatindire cyane. None rero muvandimwe Aniseti Karenge turimo turagerageza kubona ko mu by'ukuri iyi ntambara ifite umuvuduko ukomeye cyane kandi uyu muvuduko nubwo turimo tuvuga cyane hari harimo n'ibiganiro birimo bitegurwa cyane kandi bikaba byizewe yuko bishobora kubyara umusaruro ariko ugasanga harimo amacenga n'amanyanga menshi cyane. Ni muri ubwo buryo wenda umuntu ikintu yagarukaho nk'igihugu cy'Uburusiya kirasa naho kihagazeho cyonyine muri iyi ntambara tutarinjira noneho mu rwego rwa diplomasi kirasa naho kihagazeho cyonyine ku buryo igihugu cyonyine gishobora kwemera kugifasha ni igihugu cya Belarus. Iki gihugu cya Belarus nicyo kiri nicyo gihana imbibi n'igihugu cya Ukraine ku buryo abarusiya barimo baragicamo ni naho hantu ubona muri ibyo bice byerekeye Belarus ubona ko mu byukuri hafashwa ahantu hanini cyane. Turaza kugaruka none gatoya mu ncamake kuri uyu muntu uyobora kino gihugu cya Belarus. Aniseti rero iyi ntambara turimo tugerageza kuvuga, tugerageza gusa naho twereka Abanyarwanda ukuntu ifite umuvuduko, ariko nanone usa na uri mugenda ucibwamo intege. Abantu bitega iki kuri Putin n'Uburusiya? Eske ntibyaba ariko kurangira burundu ku Burusiya, cyangwa se ntihaba hari ikindi kintu kidasanzwe ku buryo Europe cyangwa se OTAN yakwisanga habayeho gusubiranamo bitewe n'ibi bihano bashobora kuba batangiye gufata nabyo tuza kubigenda tubigarukaho, ku buryo bishobora kuba byagira ingaruka ku rundi ruhande rwa Europe, noneho Europe ubwayo ikaba yasubiranamo ikaba yasenyuka hakaba gutsinda kwa Putin, cyangwa se bikaba ari nk'aho hantu umuntu yavuga ati Putin kurangira kwe kuri hafi. Njye ku ruhande rwanjye nkaba mbona ko mu by'ukuri ngereranyije kureba ukuntu iyi ntambara yahagurutse n'ukuntu iyi ntambara iri mu genda itera intambwe, mbona ko byaba bigeze yuko kurangira burundu gucika intege kw'igihugu cy'Urusiya no gukomera kw'Urusiya kwaba kuri mu nzira yo kugerwaho bwana Aniseti.
Biragoye kumenya uko bizagenda, kuko ndabona bizaterwa n'uko intambara izarangira muri Ukraine nk'uko wabisobanuye. Ukraine yabihagazeho cyane kuko bakoze kiriya cya mobilisation generale, bavuga yuko abagabo bose kuva ku myaka 18 kugera ku myaka 60 nta wemerewe guhunga, bose bagomba kujya ku rugamba. Urumva ni ibintu bidasanzwe. Hanyuma hakaba harimo n'ikibazo cyo kubona intwaro bari bafite. Wigeze kubivuga ko Abanyamerika bapropoje Zelensky ko bamufasha guhunga, akababwira ati njyewe urugamba rwanjye ruraha, icyo nkeneye ni munition, ni amasasu, ntabwo nkeneye itagisi imvana mu gihugu. Urumva yihagazeho, abaturage bihagararaho, ku buryo rero uko bizarangira, kuko igihugu cy'Uburusiya ni igihugu cy'igihangange twabivuze. Ejo Putin yavuze yuko ashobora no gutera bombe nucléaire, warabyumvise. Ibyo ni ibintu byose bisaba kwitonda, kuko ntabwo twamenya uko bizagenda. Ariko icyo wavuze yuko Abanyaburayi bacikamwe bice byahubwo, ubundi ni abantu bari abantu ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Iburayi, bakundaga kugira utuntu two kutumvikana. Ariko kuri iki cyemezo cyo gufotera Urusiya ibihano byose bahise babyumvikanaho kandi mu buryo bwihuse, kuko ahubwo ni ikintu positif cyabaye ku Burayi. No, uretse urazi ko nk'Ubudage ubundi kuva ntambara ya kabiri y'isi yarangira n'abantu bitwararika cyane ku bintu by'intwaro kubera amateka yabo ya Hitler n'abanazi, ariko nabo bemeye gutanga intwaro bakazohereza Ukraine. Ikindi gitangaje, igihugu cy'Ubusuwisi ubundi ni igihugu kizwi yuko kiri neutre, ni igihugu kizwi yuko mu bintu nka biriya bya konfuri kifata. Nabo Abasuwisi, perezida wabo yatangaje uyu munsi ko ibihano Abanyaburayi bafashe bafatira Uburusiya ko nabo bazabyapurika. Urumva rero aho ngaho ntabwo bavuga ngo bazacika mu bishobora, kuko n'ibihugu ubundi bizwi yuko bisanzwe bidakunda kugera aho bibogamira byafatiye Uburusiya ibihano. Aha rero akaba ariho umuntu ahera avuga ko Uburusiya mu by'ukuri bya gisirikare byo bazatsinda, kuko n'abanyangufu cyane. Ariko mu byerekeranye Uburusiya bubonwa mu mahanga, imaze yabwo barimo barahatakariza cyane nk'ibihugu by'Iburayi, nk'ubwiye Abakanadiye, Abanyamerika, wenda sinabavuze. Ariko meme ari interior y'Abarusiya n'igihugu cyabo, Putin arimo arabonwa nabi. Nahoze nkurikira amateleviziyo ibintu byinshi bavuga n'abaminisitiri be, hari abatabyumva. Mu kanya nahoze mbona yuko chef d'etat major we ngo ashobora kuba yamwirukanye kubera yuko natari bukora uko bishaka. Putin mbese arimo kubona ko abantu batamwumva. Donc muri image Urusiya bwo gusa n'ubwatsinzwe. ariko kuri ya mugabo Volodymyr Zelensky abenshi batari banazi kuko umuntu wageze ku butegetsi muri 2019 ari na mutoya wundi yari umuntu ukinira amafilime n'umwe acteur hanyuma araza ntabwo abantu bari bazi yuko yakwihagararaho kuri none ubu ngubu ahubwo yabaye umuntu w'icyamamare cyane n'abatari bamuzi bamumenye kubera iriya namara aho rero Anthony Medimash abarusiya barimo barataka icyo kibazo bonko ku masasu ubwo barakaze cyane bafite ibibombe bafite amadege bafite iki ariko kugira ngo abantu isi izumve icyo barwanira nabwo kucyona kandi mpavu nta yindi twabisobanuye mu kanya nuko bashobora kuba bafite ikibazo cy'umutekano w'ibihugu byabo umuntu yanabumva ariko ntabwo ushobora kujya kubwira igihugu kigenga ngo nubane na kanaka niya munyangire nk'izo tujya tuvuga iwacu mu Rwanda niho abantu batarimo kumwumvira hakazaho n'ikindi kibazo yuko bira bibomba arimo gusuka abantu barimo gupfa babikiraye by'ukuri abenshi bafite n'imiryango nabivuze mu kanya bafite n'imiryango mu Rusiya niyo mpamvu n'abarusiya batumva ibintu Putin arimo gukora muri Ukraine icyo kibazo rero nahoze nkurikira televiziyo mu kanya abantu bavuga specialist babandi nyine tujya kubona tubona ku mateleviziyo kavuga bati niyo yagenda ubundi icyagamije Putin ni ukuvanaho ubutegetsi mbese bugamiye kuburaya agashyiraho ubutegetsi bwiwe abantu yumvamo nka wa wundi bavanyeho mu 2014 ariko ikibazo afite abo bantu ngo arabafite yari n'abateguye afite burya n'amaforce special mbese ari hariya afite abantu bashaka kuzashyiraho b'abapolisi mbese bakajya bacunga umutekano ariko ukurikije ukuntu iriya mobilisation generale twavugaga mu kanya yagenze ukuntu hari abantu baturage bose bahagurutse bafite umujinya barakariye mu Rusiya ukurikije yuko nahoze mbona none kuri televiziyo abantu bari barabashije guhunga bajya hakurya muri Polonye babagabo bumvise rya tegeko ubundi akenshi wavuga uti uburyo barushyizeho nayumbutse akada bahise basubira inyuma benshi basubirayo bati natwe reka tugende duhangane urumva ari abo bantu bose kandi Uburusiya ni bambe n'abantu benshi kamere muretse kwenda kwa Irire Rusofone wo mu burasirazuba ariko ubundi kiriya gihugu cya Ukraine ni gituna abaturage benshi bagera kuri miliyoni 44 urumva rero abo bantu bose abenshi muri bo bararakaye kugira ngo uzajyemo ube mpunzi umuntu n'ubundi bizagora nkuko birukanye Yukachenko mu mwaka w'2014 niwo yashyiraho n'ubundi ntabwo yamara kabiri icyo ni ikibazo rero hanyuma kuvuga ngo ingufu z'Uburusiya zizarangira simbizi ingufu barazifite cyane ariko natsindwa iriya ntambara Putin cyangwa se akafata bya gisirikare ariko akananirwa gusohoza umugambi wo gushyiraho abategetsi bashyigikiye ingoma ye bizamugora n'ubundi simbizi bizagira ubwo nicyo turi bugari uko mu kanya ni ukureba kuko nanone harimo icyo kintu cyo gushaka umutekano w'Uburusiya ihanganye mu by'ukuri n'ibihugu bya OTAN ariko harimo n'ikibazo cya influence ibihugu umwanya ibihugu bigira mu isi aha rero urabona abaturage batakikumva ku isi urabona twahoze tuvuga ibya Wagner mu cyumweru gishize abantu yohereza abita ngo ni amakompanyi privé y'umutekano ariko bakajya n'ibyo bakora muri Mali no muri Centre Afrika bariyo igihe abaturage bo muri ibyo bihugu batangiye kutamubona neza nibyo bindi yashaka kujyamo muri Afurika cyangwa ahandi bizamugora ndumva aricyo navuga sinzi niba nshimije ikibazo cya Benoît
yakoze uragisubize neza muvandimwe Aniseti wari umuvuga rero mu gihe ibihugu byinshi by'i Burayi Amerika Canada byinshi hirya no hino bishyigikiye perezida wa Ukraine ku ruhande rwa Vladimir Putin nawe ntabwo abuze igihugu kitamushyigikiye hari igihugu nahoze mbabwira mu kanya cya Belarusi kiyobowe na perezida Lukashenko mu by'ukuri uyu mugabo Lukashenko ni umwe mu bantu nawe umaze igihe kinini ku butegetsi kuko amaze imyaka 26 ari ku butegetsi Uyu mugabo rero numwe mu minsi yashize havutse ikibazo gikomeye cyane ubwo hari habaye amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Amatora yaje kuvukamo akavuyo gakomeye. Ako kavuyo kavutsemo hari harimo ikintu cyo kwitwa yuko mu by'ukuri habayeho kwiba amajwi, ndetse bamwe mu bakandida harimo abafashe icyemezo cyo guhunga igihugu amajwi ataratangira kubarurwa. Abantu benshi bajya mu mihanda barigaragambya, abantu benshi barapfa, abenshi barafungwa, abandi bantu barahunga. Reka mbibutse akantu gatoya kigeze kubaho, wenda Abanyarwanda bashobora kukibuka. Ni akantu kabaye hafi mu gihe cya Rusesabagina, nawe igihe yari amaze gushimutwa. Ni umwe mu banyamakuru basesenguraga inkuru za politike washimuswe, wafashwe bugwate, isi yose igahaguruka. Reka ngerageze kugashakisha hanyuma mbabwire uko bimeze. Ni umunyamakuru mu by'ukuri witwa Loma Protasevich. Ni umunyamakuru wo mu gihugu cya Belarusi wafatiwe mu murwa mukuru wa Minsk avanywe mu ndege. Ngira ngo ayo makuru murayibuka. Uyu munyamakuru yari hamwe n'umukobwa w'inshuti ye bitaga Sofia Sebega, bari mu ndege igiye Lituania, mu gihugu cya Lituania, aho bombi babaga. Ubwo iyo ndege yari mu kirere cya Belarusi, yabeshwe ko yatezwe igisasu itegekwa kugwa Minsk. Kandi uyu munyamakuru yaregwaga ibyaha bikomeye, ibyaha by'iterabwoba bihanishwa igihano gikomeye. Ubwo indege yari igeze i Minsk, umwe mu bagenzi yasubiyemo ko Roma yababwiye ngo hano nzahabwa igihano cy'urupfu. Roma na Sofia nyuma bombi berekanywe mu mashusho bemera ibyaha ko byo gushaka kugirira nabi ubutegetsi bwa Belarusi. Gufatwa kwabo byamaganywe cyane n'umuryango w'umwe bw'Uburayi wafatiye ibihano Belarusi birimo ko indege zayo zitagomba gukoresha ibibuga by'indege n'ikirere cy'ibihugu bigize umuryango w'Uburayi. Mu by'ukuri murabyumva ko uyu mugabo gufata icyemezo cyo kwegera Abarusiya, nuko n'ubundi iki gihugu cyari kimaze gutangira gufatirwa ibihano kubera igikorwa cy'iterabwoba byo gushimuta umunyamakuru wari waramuhunze, bohereza indege mu kirere kuko bari bazi yuko ahagurutse, barayidetuna bayegeza mu gihugu cyabo i Minsk, mu murwa mukuru w'igihugu cyabo cya Belarus, kugira ngo uyu munyamakuru afatwe narangiza ashyikirizwe ubutabera. Nk'uko mubizi abanyagitugu bose, iyo bagufashe bakakugeza imbere y'ubutabera bwabo wemera icyaha, wamara kwemera icyaha ubwo nyine amahanga akavuga yuko koko mu by'ukuri wari umunyabyaha. Uyu mugabo rero mu by'ukuri nubwo yaramaze gufata ubutegetsi bivugwa yuko yibye amatora, amakuru avuga yuko ngo mu muhango wo kurahira ngo ntago wigezwe unyuzwa mu bitangazamakuru na kimwe, ahubwo washyizwe ushinzwe itangazamakuru muri leta yasohoye itangazo rivuga ko Alexander Lukashenko yarahiriye indi manda, igikorwa ngo kikaba cyarabereye mu ngoro y'ubwigenge. Lukashenko wari umaze imyaka 26 ku butegetsi yashimangiye mu magambo ye ko nta gahunda afite yo kuburekura, aho yavuze ati sinshobora, nta burenganzira mfite bwo gutererana Abanyabelarusi. Ni ukuvuga ngo yararahiye avuga yuko adashobora gutererana Abanyabelarusi. Nyuma y'iminsi impimbanyi za politiki muri Belarusi zitunga agatoki Perezida Lukashenko, ibihugu bitandukanye birimo Canada, Ubwongereza byafatiye ibihano uyu mukuru w'ibihugu, uyu mukuru w'igihugu n'umuryango we. uyu mugabo akaba yaragiye ku butegetsi mu gihumbi kimwe na 1994 yavuze ko abamushyigikiye abatamushyigikiye ari intama ziyobowe n'amahanga. Nguyu yari umugabo mu by'ukuri uri kumwe na Putin, nguyu umugabo mu by'ukuri watanze inzira gusa igihugu kimwe, igihugu cyatanze inzira kugira ngo ibifaru, ibidege byose, ndetse biranavugwa yuko yatanze umwanya uhagije kugira ngo abantu bashaka kwiga igisirikare cyangwa se abasirikare bashaka imyitozo baje mu gihugu cye cya Belarus cyegereye cyane igihugu cya Ukraine kugira ngo bakore imyitozo kandi ibikorwa by'Urusiya bibashe kwamuka nta mbogamizi. Bikaba binakekwa ko uyu mugabo yaba afite ubushake bwo kudekarara ku mugaragaro yuko nawe yinjiye muri ya ntambara yo gufasha Urusiya, aho bigaragara yuko ibihugu by'Uburayi byatangiye kumufasha. Anisheti rero turi muri nuko gusobanura ibi bintu twarimo twerekana abanyagitugu ukuntu begerageza gukorana bya hafi, ariko ntirengagije uburenganzira bw'Uburusiya ko bushobora kuba nabwo bugaramiwe. Ariko nanone tukibaza tuti ubwigenge bw'igihugu bubaho ryari. Njyewe ku giti cyanjye nkurikiranye ukuntu mu by'ukuri iyi ntambara imeze yo muri Ukraine, ni intambara ntekereza ko ishobora kuzagira ingaruka zikomeye si gusa kuri Uburusiya ni no ku bindi bihugu bimwe na bimwe umuntu yavuga yuko by'ukuri byari bitangiye kujya mu murongo w'ibi bihugu by'Uburusiya. Turaza kubigarukaho, urugero nk'igihugu cya Mali, aho cyari kimaze gufata icyemezo cyo kwirukana igihugu cy'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi byari bifite ingabo muri Mali bigafata icyemezo cyo kuvanamo izo ngabo zikagenda, si Mali gusa no muri Centrafrica. Putin yaratangiye kumanuka muri Afrika. Ariko nanone ntabwo umuntu ashobora kwirengagiza uburemere bw'ibihano by'ibihugu by'Uburayi bwahaye kiriya gihugu. Uyu munsi tukaba dutekereza ko ibyo bihano kugira ngo bizabashe gukurwaho bitazorohera igihugu cy'Urusiya akakanya, kuko mu ndwara ibihugu by'Uburayi na Amerika byari birwaye kino gihugu cy'Urusiya. Nubwo ariko iyo ndwara ihari, nge nkavuga ngo mu by'ukuri Perezida Putin yaba yarayirwanye yayitekerejeho nabi, cyangwa se indwara ashobora kuba yaramufashe yo gushaka ukuntu nawe yakwihimura ariko akaba yarabikoze nabi. Aniseti, reka nkwereke urugero. Iyo witegereje ukuntu Perezida Putin yakomeje gutegura iyi ntambara akamenyesha amahanga isi yose yuko adafite umugambi wo gutera Ukraine, mu rwego rwa diplomasi abantu bamwe bashobora kuba baramwemeye bakavuga ko mu by'ukuri Putin atakuri ibintu nk'ibyo, ariko ku munota wa nyuma atangaza ko ateye. Iki ni kimwe mu bintu ntekereza yuko ari esheki ashobora kuba yarakoze, nubwo hari dusanga hari politiki y'ibindi bihugu ishobora kuba wenda ikurenze. Ariko jyewe amonavi ku ruhande rwanjye ndavuga analize zanjye ku gitekerezo cyanjye ko tini hano yaba yararengereye atararebye kure. Impamvu ya mbere ni uko mu by'ukuri Putin kugira ngo abashe kohereza abasirikare bangana kuriya bagera ku bihumbi bavuga 190 ibihumbi 190 bikikije kiriya gihugu cya Ukraine, bose ntabwo batekerezaga ko iriya ntambara ishobora kubaho, kandi iriya ntambara yari ikeneye morale. Ntekereza ko ari nayo mpamvu uyu munsi abasirikare abasirikare b'Uburusiya barimo bahura n'imbogamizi zikomeye, kuko iyi ntambara ntabwo bigeze bayitegura. Ikindi Putin ntekereza ko ashobora kuba ataratekerejeho neza ni urundi ruhande rwa diplomasi, aho twabonye yakoranye inama n'ushinzwe ububanyi n'amahanga, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, akamusaba yuko inzira nziza yaba itegerejweho nziza cyane kuje izindi ari diplomasi. Icyo twarabibonye ku mbuga nkoranyambaga, ku binyamakuru bitandukanye na za televiziyo. Ariko ubwo buryo ubwo gusaba icyo gikorwa cya diplomasi kibasha gukorwa ntabwo bwigeze bwihanganirwa. Aniseti, aka kanya turimo tuvuga twakomeje kubona amakuru avuga yuko mu gihugu cya Ukraine cy'Uburusiya abaturage baho batangiye kugira ikibazo cyo kubona amafaranga, ndetse ifaranga ryaho ryakomeje gutakaza agaciro. Ibi nabyo ni kimwe mu bintu bishobora guha bikintege ku buryo iyi minsi itanu gusa yonyine intambara iteye ibihano bikaba bitangiye gufatwa mu minsi itatu ine igihugu cy'u Burusi amafaranga akaba atangiye kubura ku mashini za banki ni kimwe mu bintu ntekereza ko bishobora kuba bitazorohera uyu muperezida uri ku butegetsi wari umaze igihe kinini arwawe n'amahanga by'umwihariko nka Amerika n'Uburayi. Iyo okazio rero si ntekereza yuko Abanyamerika n'Uburayi babonye bashobora kuyirekura ari naho mbona ko muri biriya bice nahoze mvuga biriya bice by'Uburusiya igihe cyaba kigeze yuko ubutegetsi bwa Putin bushobora kukurwaho kandi bugateshwa agaciro ku buryo mu minsi iri imbere nanatekereza yuko muri bya bihugu bishobora kuba ari bitanu bifata ibyemezo bikomeye ku isi Uburusiya bushobora gutakaza umwanya ndetse mu kanama mu nama za ONU hagahinduka ibintu byinshi bitewe n'iyi ntambara ishobora kuba yavutse. Ibi ndabihera kubera iyihe mpamvu Uburusiya ni kimwe mu bintu mu by'ukuri wabonaga ko bigenda gatoki ku kandi n'Ubushinwa. Ibi ni kimwe mu bintu Uburusiya gisa naho cyari gifitanye ibibazo bikomeye n'ibihugu by'i Burayi bimwe ndetse na Amerika. Kuberera aka kanya ageze aha inzira imwe asigaje yo kugira ngo abashe gusova ibibazo bihari ni ugukoresha bombe nucléaire kugira ngo niba habaye gupfa abantu bose bavuga ati dutangire kuri zero. Anicet reka ngarukire aha ngaha kugira ngo nguhe ijambo nawe ugire icyo wongera kuri ibi. Urakoze.
Urakoze.
Okay. Nakumva noneho.
Urakoze na ka mvuge gatoya ku kuri ya mugabo Alexander Lukashenko uyobora yabyororutsi mu by'ukuri uko bashyigikiye Uburusi uyu ngubu nuko bambukiye Romenase kuko yamaze igihe kinini nawe ashaka kwihagararaho ariko nk'uko abisobanuye n'umuntu w'umunyagitugu abaturage be imbere ntago bamukunda cyane kuko niga demokarasi afungira abantu ubusa batanze urugero ariko hari burya hari n'abantu benshi cyane bamuhunze kimwe n'abanyafurika wagira ngo byororutsi uko iyo umeze ubu ngubu ni nko mu bihugu byinshi bya Afurika biyoborwa n'igitugu rero abarusiya bamubwiye ko we bitanagoye kuko nta demokarasi biwe bashobora kumuvanaho anytime kandi abaturage be byabagirira akamaro kurenza yahinduye vuba aha ngaha cyane noneho yemera ibyo abarusiya bamusabaga byose ubu ngubu rero bumvise yuko igihugu cyari cyo gikoreshwa igihe kivamo indege zijya gutera zohereza ibibombe muri Ukraine ariko nanone wumvise ko imishyikirano irimo kuba uyu munsi irimo kubera nanone muri Biyorisi wenda nabyo umuntu akaba yabishimaho gatoya. Biyorisi ni igihugu gifite ikibazo cya demokarasi uburenganzira bw'ikiremwa muntu burangamiwe cyane n'ibibazo ariko nta nubwo bitangaje kuko nyine urumva barebera nanone ku Burusiya Burusiya nabwo ntabwo twatinya kuvuga yuko ari igihugu kidafite demokarasi na gatoya ariko ubwo ibihano bafashe niyo mpamvu abanyaburayi bafatira ibihano abarusiya babifatiye na Byorusi nicyo nicyo hanyuma rero ikindi nagira ngo mvugeho n'ikintu waruvuze cy'icyicaro gihoraho Uburusiya bufite mu nama ishinzwe amahoro ku isi ruriya rwego rw'umuryango w'abibumbye ubundi kiriya cyicaro cyari cy'aba Soviet mbere ibihugu bifite icyicaro gihoraho muri Nations Unies ni ibihugu mu by'ukuri byatsinze intambara ya kabiri y'isi yose harimo Abanyamerika Abongereza Abafaransa Abarusiya n'Abashinwa bihari rero ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ngo twebwe dufite icyicaro gihoraho mu nama ishinzwe amahoro ku isi bakihana cya kindi bita droit de veto ni ukuvuga icyemezo bafashe kugira ngo niba hagiye kuba ibyemezo niba bavuze no ni no icyo cyemezo ntabwo gitambuka niyo droit de veto nini bibazo bikomeye cyane abantu benshi bakomeje gusaba ko ibyo bintu byavaho ariko kubera ko ari bo nyine bafite ibyo bihugu ari byo bifite ijambo rikomeye ku isi byarananiranye kuvuga rero ngo Uburusiya babuvana muri kiriya cyicaro gihoraho byo ntago byakunda nta bindi bihugu bifite ububasha amategeko akenga nasiyo ziri nuko nguko igishoboka gusa nuko haba amavugurura kandi ayo mavugurura yakomeje gusabwa byaranze ugukereka abandi babyuririyeho ya mavugururwa yakomeje kwangwa akemerwa icyo ni kimwe ikindi wenda nagira ngo mvuge nuko intambara yo muri Ukraine igaragaje imbaraga nkeya z'ikintu twita duwa international ni ukuvuga ibintu bigendera ku mategeko mpuzamahanga kubona ubundi hari imiryango ibiri ngo mvuge umwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uyu muryango wawe bawushyizeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi kubera ko ibihugu by'Uburayi byahoraga birwana tanto n'Abadage barwanye n'Abafaransa Abafaransa barwanye n'Abongereza cyangwa Abongereza barwanye nako Abafaransa barwanye na Espanye kuva kera nuko byari bimeze bagezaho baravuga bati ntabwo tuzaguma muru bashyiraho uyu muryango wari ugamije kugarura amahoro uburyo buhoraho Uburayi kandi babigezeho umva babitangiye ibihugu bitandatu ngira ngo batangira bavuga bati kugira ngo tutazajya duhora dushwana reka turebe ikintu twashyiraho duhuje inyungu aribwo batangiye basa n'abakora ikintu kimeze nka mutualisation ya y'ubutare asiye n'amakara no charbon ibyo bahereyeho baragenda babidevelopa naho umuryango ugeze ibihugu byavuye kuri bitandatu ubu ngubu 2027 kubona rero icyo kintu babashije kugeraho cyo kugarura amahoro ku mugabane w'Uburayi noneho havutse indi ntambara ku marembo iwabo ni ikibazo kibahangayikishije cyane kandi bya bintu bakoze bikabahira byo kugira ngo bavane intambara kuri uyu mugabane ibibazo byose bagiye babiganira ni ikintu kimeze nka eshek kandi Ukraine yashaka kubasanga nyine kubera ibyo bintu bagezeho none urabona birabavangiye ubu ni umuryango w'umwe bw'Uburayi ikindi rero ni umuryango witwa uw'abibumbye ni Nations Unies nawe washyizweho kugira ngo ugarure amahoro ku isi Nations Unies ishinzwe kubungabunga amahoro ku isi kuva mu mwaka w'1945 ushingwa intambara zimaze kuba ni nyinshi kandi nyinshi ziterwa na bya bihugu byihaye intebe ihoraho mu nama ishinzwe amahoro ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abongereza Abafaransa bafite uruhare rukomeye mu guteza intambara hirya no hino ku isi none haje Abarusiya icyo ni ikindi kibazo gikomeye kuko World War International imwe iratsindwa burundu iratsindwa cyane ku buryo n'uwasaba yo gukurira muryango uvaho ntabwo yaba yibeshye kuko Nations Unies kugeza ubu ntacyo zimaze ikintu cyatumye bashyiraho uriya muryango ntabwo kirimo kigerwaho noneho ukabona nk'igihugu rero nk'Uburusiya gifite icyicaro gihoraho gifite droit de veto cyatatse ikindi gihugu kubera ko kirusha ingufu kubera ko kidashaka yuko kijya kubana n'abandi bantu ibyo bibazo byigirwa ubundi ni muri ya nama ishinzwe amahoro ku isi ntabwo uzafata icyemezo ngo gitambuke kuko Uburusiya bufite droit de veto bufite icyicaro gihoraho muri uwo muryango hacyo bikimaze rero iyo miryango ni iki kibazo wenda ubumwe bw'Uburayi bwo bifite uruhengekerezo ariko nka Nations Unies ku mugani wawe ntibabivugurure bashyire hasi apla batangire ubundi bushya cyangwa se babone ko nta n'icyo bimaze birangire kuko nta intego z'umuryango w'abibumbye la Charte des Nations Unies w'umwaka w'1945 uyisomye neza no kubungabunga amahoro ku isi uretse rero n'izindi ntambara zagiye ziba hirya no hino ariko n'ubundi habaga intambara wenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitemo uruhare ariko bitabigaragaje cyane cyangwa Uburusiya n'ubwo birebire kuko Abanyamerika batatse muri Iraq batatse muri Afghanistan biriya nabyo byari violation y'ibyo bintu none Uburusiya nabwo urabona c'est flagrant sindwa kw'amategeko mpuzamahanga kwa droit international muva rero turi ahantu nakwita mu mayira abiri bazareba ababishinzwe ibihugu by'ibihanganye n'ubundi nibyo bikora bareba ukuntu bavugurura iyo miryango cyangwa se babireke abantu bose babone ko ntacyo bimaze ubwo tuzemera gukandwa ariko ubundi bitenyeke sinzi niba ari kindi navuga gwenda mu kanya turagaruka kuri geopolitiki ariko twumva muri aka kanya ricyo n'abamvuze Benoît urakoze
akoze cyane mu byukuri uburenganzira bwarabangamiwe kandi bubangamirwa n'igihugu kimwe mu byukuri ntabwo ari ukwibasira Uburusiya bubangamirwa n'igihugu kimwe mu by'ukuri kiri muri bya bihugu bikomeye ku isi bifata n'ibyemezo mu nama za ONU ariko nubwo bimeze gutya reka ngaruke gatoya kuri uyu muperezida wo muri Ukraine Volodymyr Zelensky ni umuntu mu by'ukuri usa naho yahinduye ibintu bikomeye muri geopolitique anise nk'uko yaratangiye abivuga kuko ugiye kureba hirya no hino nagendeba amakuru yahamagariye abanyamahanga ndetse n'abenegihugu be bari hirya no hino kwegera ibihugu barimo ambasade zirimo z'igihugu cye kugira ngo barebe ukuntu baborohereza baze gufatanya n'abaturage bo mu gihugu cya Ukraine kugira ngo babashe guhangana n'ingabo za Ukraine. Iyo ukurikiranye ku mateleviziyo hirya no hino abaturage bihugu bitandukanye ndetse n'abaturage bo mu gihugu cya Ukraine barimo barasubira mu gihugu cy'iwabo kugira ngo bajye gufatanya n'abaturage baho guhangana na ziriya ngabo z'Uburusiya. Ikindi gitangaje ni uko iyo witegereje imyigaragambyo y'abaturage bo mu gihugu cya Ukraine ndavuga guhagarara guhangara ingabo zifite ibitwaro bikomeye nk'ibifaru ukabona umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umubyeyi w'umumama w'umukecuru ahagaze imbere y'igifaru nturengaha igifaru kigahagarara ubona ko rimwe na rimwe nk'ibyo abantu bakomeje kuvuga kiriya gihugu cya Ukraine gifitanye amasano amaraso ya hafi n'igihugu cy'Uburusiya ku buryo utabona ko habayeho kurira umuturage uhagaze mu nzira kuko iriya ni intambara ariko ukabona ko habayeho ikintu cyo kubaha wa muturage ntibamwurire. Ibyo bintu rero mu by'ukuri bisa naho birimo bihindura isura muri kiriya gihugu cya Ukraine bisa na none naho bigaragaza gutsinda intambara y'Uburusiya muri kiriya gihugu abantu benshi batatekerezaga batanibazaga. Ikindi kintu ubona ko kirimo kimeze nko kuvogera amategeko igihugu cy'Uburayi nibwo bwa mbere ngo mu mateka kuva cyabaho cyemeye guha ubufasha bw'intwaro kikanagurira intwaro igihugu kitari muri uwo muryango. Ubu tuvugana mu kanya kashize perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabashije kuvugana na Vladimir Putin hafi ngo bagiranye ibiganiro bimaze hafi isaha imwe n'igice. Ibyo biganiro ngo mu byo bibanzeho perezida w'Urusiya ariwe Vladimir Putin yamusabye ibintu bibiri bikwiye kuba byakubahirizwa kugira ngo ariya masezerano abashe gushyirwa mu bikorwa. Ikintu cya mbere ni ukwemeza iriya ntara ya Crimea ko ari yigenga kandi iri ku ruhande rw'Uburusiya ari intara y'Uburusiya. Ikindi yamusabye ngo niba ayo masezerano ashoboka mu biganiro bagiranye n'abaperezida babiri kumvikanisha ko kariya gace ka Donetsk na Luhansk ejo bundi yemeje yuko abiha agaciro yemeza ko ari ibihugu bibiri ibice bibiri byigenga bishaka ubwigenge ko nabyo byagombye gushyirwa mu bikorwa. Ibi ngibi mu biganiro byamaze isaha imwe n'igice kuri telefone bitandukanye n'ibyo twabonye ubwo perezida w'inahangaha Macron yamanukaga akajyayo akajya kubona nawe amaso ku yandi bamaranye umwanya munini.
Hari ikindi yamusabye Benoît nagira ngo wenda ikongerero wanyuma ukomeze. Ikindi yamusabye ngo ni icyo bita la demilitarisation de l'Ukraine no kuvuga kuvana ikintu cyose kitwa igisirikare muri Ukraine. Hari ibyo ngibyo byo kwemera Crimea, kwemera ibyo bihugu za ntara ngo ziyise Repubulika ziharanira demokarasi mu burasirazuba kongeraho na demilitarisation ya Ukraine. Nibyo mbore ko nayo gushyira
oya humura ahubwo ugize neza mwumve rero mu by'ukuri ibyo biganiro ubundi kuba yeruye kubivuga ni kimwe muri esheki nakoze navuze kare yagombaga kuvuga mbere yuko atangiza ino ntambara. Iyo rero uri mu ntambara ugasaba imishyikirano nuko ufite ikizere cyuko uwo muntu usaba imishyikirano yari yaranze kukumva noneho iki gihe kikaba kigeze kugira ngo abashe kukumva. Igihugu cya Ukraine rero cyabaye mu mishyikirano cyarabyifuje, ndetse ari naho byageze aho perezida wa Ukraine yamagana abanyaburayi aravuga ati mwinteranya n'abantu bo mu Burusiya. Uyu munsi bigaragaye yuko ibi bintu byombi ko ari bitatu amusabye agomba kubizana, ariko nubwo rero bimeze gutyo wa mukino uracyari urimo urahindura isura. Mu by'ukuri hari ikindi kibazo cyavutse. Ikibazo cyavutse nuko perezida Volodymyr Zelensky wo muri Ukraine amaze kudekarara mu mwanya ushize yuko ashaka kugirana amasezerano afatika n'ibihugu by'Uburayi ku buryo yakwisanga mu muryango w'Uburayi. Ni ibintu amaze kudekarara mu mwanya ushize. Bivuga iki rero? Yuko ibyo Putin arimo asaba ahubwo igihugu cya Ukraine cyo kitabyiteguye kubyemera. Ibi kandi turanabihuza nanone n'inama irimo ibera hagati y'ibihugu bibiri, igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cya Belarus, aho intumwa z'ibihugu bibiri zahuye ziri mu mikirano. Mu by'ukuri kuba Putin yongeye kwemera aba bantu bo mu gihugu cye kugira ngo bajye guhura n'abantu bo muri Ukraine ni kimwe mu bintu bigaragaza ko mu by'ukuri iki kintu Uburusiya bugifataho nk'aho ari seriye, ariko siko byari bimeze mbere. Ikindi kintu gihangayikishije Uburusiya ni uburyo abaturage baho badashyigikiye ino ntambara. Ni ukuvuga ngo rero abantu barimo bakurikirira umukino wa politiki ariko urimo n'amaraso bafite impungenge yuko igihugu cy'Uburusiya nibitinda gatoya icyumweru kimwe ubukungu bw'igihugu cy'Uburusiya bushobora kuba bugiye guhura n'akaga gakomeye, kandi Putin kugira ngo abashe kugarura ibyo bintu ni ikintu kitoroshye. Uko rero abanyagitugu bateye uko je ni nacyo nigeze kuvuga nsa naho ushaka kugaruka kuri icyo kintu iko mbona abanyagitugu bateye. Uyu mugabo nta yandi mahitamo afite kereka nahura n'abasirikare bagafata icyemezo cyo kuvuga bati twebwe ibi ntidushobora kugendera, ariko kuko yabateguje ejo hashize yamenyesheje abasirikare minisitiri w'ingabo ndetse na shefu wa etamajoro yuko standby kugira ngo wa murongo utukura babe hafi ku bigerekeye za bombe ziriya nuclear igihe bizabaye ngombwa bazabimenyeshwe bagira icyo bagomba gukora. Bivuga ko yiteguye kuba yakoresha nuclear kurimura ahantu tutazi. Ibi rero ku muntu w'umunyagitugu ni ibintu bishoboka. Kugira ngo bidashoboka nanone nuko ingabo za Putin zishobora kuzagira icyo zibikora, wenda ibi ngibi tuzabigarukwa mu misi iri imbere kuko iki kibazo ntekereza ko gishobora kuba ari ikibazo kiremereye. Anicete rero nkiri kuri iyi ngingo hari n'ikindi kibazo gihari. Mu minsi yashize twabonye igihugu cya Mali Central Africa Putin yamaze kubyinjiramo ndetse yamaze kubishyiramo abasirikare ku buryo n'abantu bagiye bavuga bati byarangiye Uburusiya ubwo bumaze kwinjira muri Afurika ibihugu bimwe byagiye bikorererwa n'ibi bihugu by'i Burayi bigiye gutakaza ijambo. Ndetse ku kanya urabizi igihugu cya Mali cyamaze no kwirukana ambasaderi w'Ubufaransa, cyamaze kwirukana ingabo z'Ubufaransa. Ibi nabyo mu minsi iri imbere ntekereza ko ari ikindi kibazo gikomeye kuri ibi bihugu, cyane cyane nka Central Africa cyangwa se cyane cyane nk'igihugu nka Mali cyagerageje kwishongora ubwo kimaze kubona kunanirwa gucibwa intege kuko nta bushobozi nta bufasha buzongera kuva hari ahantu ugereranyije n'ikibazo uko turimo tukitegereza aka kanya. Aniseti kuri iki kibazo cy'abantu bo muri Afurika ubone inshuro nyinshi bashingiye ku buzima bwabo bushingiye kuri ibi bihugu byo hanze we watigarukaho tugana ku musozo w'ikiganiro kugira ngo n'ikindi gihe tuzongere tugire icyo tuvugaho kuri ibi bintu byo kuri. Aniseti ijambo ni ryawe.
Bo igihe cyose tugifite intege nkeya muri Afurika n'ubundi tuzagendera ku bihugu by'ibihangange kuko wabone nka Mali bari abasirikare bakoze kudeta igihe gishize bo icyo bari bagamije cyane ni ukwiyomora ku Bufaransa, ariko kugira ngo babwiyomoreho byabaye ngombwa n'ubundi ko bagira ahandi bisunga aribwo bagiye mu buzi. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri utagize undi wisunga n'undi wabigwamo. Turacyafite icyo kibazo rero. Ntabwo turagira ubwigenge nyabwigenge. Ntabwo ibihugu bya Afurika biravuga biti twebwe turigenga, turi souverain, icyo dudesize n'icyo dukora ugomba kugira ahantu wisunga. Icyo kiracyadukomereye cyane muri Afurika, cyane cyane ko noneho n'ibyo bihugu bishyiramo imbaraga kugira ngo bitugumishe muri iyo situation. Bivuga biti mwebwe muri aho ngaho, ariko ni twebwe tugena umuperezida uzabayobora, uko urabona ni wacu for example mu Rwanda. Ntabwo twitorera umuyobozi, ntabwo tuzi aho baturuka. Araza nyine akaba hariya akajya akorera ibindi bihugu adakorera abaturage b'Abanyarwanda. Nicyo kibazo kandi niko bimeze henshi muri Afurika, ibihugu byabashije kubigutura n'ibice cyane. Icyo rero kiracyahari. Wari urimo kuvuga iyo influence rero, kuko ubu ngubu hari Abafaransa cyane cyane muri Afurika d'Ouest, hari ibihugu bindi harimo Uburusiya twavugaga bishaka kuhabirukana, ariko kugira ngo nabyo bikore nk'ibyo Abafaransa bahakoraga. Ni ukuvuga gushaka uburyo b'exploita ubukungu buri muri ibyo bihugu. Icyo kibazo dufite ubu ngubu, ubona nka Kongo yabuze amahoro kubera isibaniro ry'ibyo bihugu byose. Yataba Abarusiya abaza ari Abanyamerika, ariko noneho harimo n'Abashinwa. Ikibazo rero cy'izo iyo zone d'influence kiracyahari, nubwo wirukana umwe haza undi. Ese Abarusiya bazabasha wa mugani nk'aho barabashije kugira perse cyane cyane muri Mali no muri Centrafurika kuhaguma, kandi barimo batakaza imaje bari bafite kubera iyo ntambara ya Ukraine? Icyo ni ikibazo, ikibazo twibaza. Ese iyi ntambara uko izarangira, bizadesina indi sura y'imiyoborere y'isi? Ari nayo mpamvu twafashe titre y'ikiganiro nka kuriya. Icyo nacyo ni ikindi kibazo tuzabimenya mu minsi iri imbere. Ariko reka ngaruke kuri iyi mishyikirano irimo kuba arimo kuvuga ibyo Putin yasabye Macron si udesida, si wemeza niba Krime yigenga cyangwa itigenga, ariko hari ibintu ubundi udashobora gusaba. Ntabwo avuga ngo udemilitarize ikindi gihugu, kuko ntabwo Putin agenga Ukraine. Urumva no hari ibintu ushobora gusaba ariko ntibizakunde. Uko umwe mushikirano ntahantu yazagera. Kuvuga igihugu kigyango kikagira ingabo kandi wowe zifite ahubwo z'umurengera. Icyo ni kimwe. Ikindi kibazo rero wenda nubwo utakimbaje reka nkivugeho, no kuba ubu harimo ibibazo nyine twavugaga bya geopolitique bya influence. Mu minsi ishize twavugaga yuko Abanyamerika deja bamaze kuvuga ko umwanzi wabo atakiri w'abantu bagendera ku mahame y'idini ya Isilamu, kuko ngo umwanzi wabo ari Abashinwa. Ari nayo mpamvu hariya batahise banintervena, uretse ko nta n'impamvu yo kwintervena, kuko ubu Ukraine ntabwo ari mambure ya OTAN kandi OTAN ahantu wakwataka bagahita baza nyine n'ibihugu bigize uwo muryango, ariko Ukraine yari itarabaho. Ariko harimo n'ikindi kibazo noneho cy'Abashinwa aho bari. Abashinwa aho bari, abantu bose barimo barabareba, bazafata ikihe cyemezo? Icyo kibazo gihari, uko icyemezo bazafata ari Abarusiya baragikeneye, n'Abafaransa nako n'abantu bo muri OTAN baragikeneye, cyane cyane ko nabo bari muri bya bihugu bitanu bifite icyicaro gihoraho mu nama ishinzwe umutekano iriya twita Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Urumva ni ibintu bigize. Ariko hari n'ikindi kibazo rero, nubwo atari cyo twari turiho Benoît, reka nacyo tukivuge. Nuko ubu ngubu Abarusiya batatse Ukraine, uko ibihugu bindi byitwara byo muri OTAN ni iki? Abashinwa nabo barimo barabireba. Uko Abashinwa nabo bafite ikibazo kimeze nk'icya Ukraine gatoya cyitwa Taiwan, Taiwan ubu ngubu muzi uko ari ibintu Taiwan imikirwa mu byukuri abashinwa bavuga ko ari icyabo hanyuma Taiwan ikavuga ko yigenga Taiwan ikaba ifatanya gatoki gukane n'abanyamerika hanyuma abantu benshi bategereje kuko kuva mu mwaka w'1949 abashinwa bavuga ko Taiwan ari yabo Taiwan ikavuga ko yigenga bihugu byinshi bikagenda bivumwe bivuga Taiwan turemera abandi ntibayemera ko yigenga ariko ikintu cyatumye ubushinwa butamva yisa budatera Taiwan nuko bwatinyaga abanyamerika ubu rero ubushinwa ubwo bumaze kubona ko ufite ingufu zihagije daboro ntabwo leta zunze ubumwe zikibakanga nka mbere nkuko byari bimeze mbere bamaze kugira igisirikare gikomeye bafite ingufu nyinshi bafite amafaranga bafite iki nabo bashobora kumva ejo mu gitondo ushobora kumva batatse Taiwan kandi abanyamerika bavuze yuko ubushinwa nibwibeshya bukataka Taiwan buzutazarebera gusa barimo nabo rero barareba bakavuga bati reka turi uko abanyamerika n'abanyaburayi bitwara muri kiriya kibazo cya Ukraine kugira ngo natwe biduha kanya ko kugira ngo turebe niba twatera Taiwan cyangwa twabaturetse urumva ni ibintu birimo kugenda kandi bose abanyamerika abanyaburayi abashinwa n'aba Rusiya ni abantu barimo bashaka kugenzura isi muri rusange twavugaga Rusiya irimo ishaka uburyo iteraksa muri Afurika twavuze ubushize twavuze ukuntu ubushinwa bwageze deja ari victoire wiriya bagize muri Ethiopia kuko abanyamerika bari bashatse kugendera kuri TPLF bitwaje n'abanyamisiri kugira ngo bavaneho ubutegetsi buri muri Ethiopia bogamiye ubushinwa hanyuma abashinwa boherezayo drone murabona uko byarangiye hariya abanyamerika baratsinzwe abashinwa bafite ingufu zikomeye cyane muri Ethiopia kandi bazagenda begera hirya abarusiya urabona muri Mali bahateye amatako muri Central Africa barahari n'abantu rero barimo kurwanira influence mu isi bizarangira gute nta wubizi koze tuvuga ikintu cya gerefuwad buriya muzi ukuntu habaga intambara nyinshi ukumva muri Sudani hari John Garang ufite ingabo zirwana na ubutegetsi bwa Khartoum ariko mu by'ukuri John Garang ashyigikiwe n'abanyamerika hanyuma abandi bakabashyigikiwe n'abarusiya muri Angola hari Savimbi ushyigikiwe n'abanyamerika ubutegetsi bushyigikiwe n'abarusiya hirya no hino muri za Nicaragua nuko byari bimeze ubu rero nabwo birongeye biratangiye nubwo Rusiya bwatatse directement Ukraine nubwo ubushinwa bushobora kuzataka directement Taiwan ariko urabona nkaho nanone uburusiya buragenda bukoresha uriya mutwe w'ingabo wa Wagner n'abandi ntibitaye abanyamerika buriya nabo barimo bapanga imipango abafaransa bafite indi mipango bapanga nta umenye uko bizarangira ariko ikigenderewe bose ni ugushaka uburyo badomina isi kandi muri uwo mupango ibyo twavugaga ubushize harimo Afurika barayishaka cyane niyo mpamvu abantu nka ba Kagame bakoreshwa mu destabiliza la region hariya urabona hari ingabo z'amahanga y'isi yose ziri muri Congo kuko Congo ni igenderewe cyane burya na Rwanda ntabwo barukeneye nta n'ikirimo no kugira ngo bajye bahanyura gusa za Santa Africa hariya muri Guine ahantu hose hari ubukungu barabushaka barabushaka rero ubwo tuzareba mu minsi iri imbere uko bizarangira uzatahukana insinzi wa mugani hari ikibazo cya droit international twavugaho mu kanya itagikora kubera iryo hangana ariko hari n'ikindi kibazo cy'abanyafurika bagombye kureba ari wenda nagira ngo nsoreze kuko abanyafurika nabo bampangayikishije cyane 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 abanyarwanda byinshi bagombye kureba uko bigenzura bakigenga ibyo bintu byose bituraye hejuru bakabyanga ubwo niho nsoreje nubwo ikiganiro cyarebaga Ukraine urakoze
akoze muvandi mwani seti karege reka nanjye nsanugana ku musozo ndagira ngo umbwire abadukurikiye ko mu by'ukuri uyu mukino ari umukino uremereye uraremereye cyane kuko abarusiya bari bazi neza yuko bashobora guhangana mu buryo bufatika ariko nk'uko twatangiye tubivuga ubu nta ndege y'igihugu cy'Uburusiya ishobora kugwa mu gihugu cyacyo cyose cy'Uburayi ndetse kuba ishobora guca hejuru y'igihugu cy'Uburayi ibihugu bishobora kuba bifunguye akakanya ku bihugu by'u Rusiya ni bihugu ntekereza ko ari byo muri Aziya gusa ndetse no muri Afrika kugira ngo rero ubashe kuva muri ibihugu by'u Rusiya uve mu Rusiya utambuke ikirere cy'Uburayi byo ntabwo bishoboka murumva ko ari ibintu mu by'ukuri biremereye ikindi gihugu cy'u Rusiya ni igihugu cyari gifite amabanki hirya no hino cyane mu bihugu by'Uburayi ndetse n'Uburayi nabwo bwari bufite amabanki ni ukuvuga ngo uburyo bwo gukoresha kohererezanya amafaranga buzwi kwa ku izina rya Swift uburyo bwo kwishyura mu ruciye mu buryo mpuzamahanga ntabwo birimo bikunda kuko iyo sisteme bagiye bayiburoka hirya no hino ntekereza yuko ari byo byatangiye guteza ibibazo mu gihugu cy'u Rusiya ku buryo ifaranga ryaho ryamaze gutakaza 30% ku idolari ku giciro cyari kiriho ku isoko ibi ni ibintu rero bibaye mu minsi itarenze ine aho ibihano bitangiye gufatwa uwa nareba cyane uburemere bw'ikibazo cy'intambara ukabibonera mu bukungu ushobora no kugira ingaruka ikomeye nanone muri Afrika ibi ntekereza ko tuzabigarukaho mu minsi iri imbere ikindi isomo ibi bintu birimo bitanga ntekereza Anisiti yari amaze kubivugaho cyane ku ruhande rw'u Rusiya na Taiwan nuko kugira ngo akakanya igihugu kiwe cyafata umwanzuro wo gutera ikindi ibi nabyo bishobora kuba ari bimwe abantu bazajya babanza gutekerezaho nubwo bishobora kugira ingaruka zitoroshye hirya no hino ku isi ku giti cyanjye rero nabwira abadukurikiye ko mu by'ukuri intambara nk'izingizi ntizikwiye kubaho ariko nanone ku bantu bigira indakoreka bumva ko mu by'ukuri ari abantu badashobora kuba bavugwaho rimwe na rimwe biba binakenewe kugira ngo bayibone nubwo bitugiraho ingaruka ziremereye abantu tugashapfa abandi tugahura n'ingorane zikomeye ariko rimwe na rimwe biba binakenewe ugiye kwitegereza ubutegetsi bwa Putin imyaka bumazeho ugiye kwitegereza abategetsi ashyigikira rimwe na rimwe yego n'ibihugu bya Amerika n'Uburayi nabo barabikora ariko usanga hari igihe abantu batakira Putin ukumva yuko abumva nubwo iyi sisteme itari kwa Putin wenyine ariko abanyantege nkeya baraharenganira barimo barahagwa ntekereza rero yuko iki kintu mu by'ukuri kigiye gutanga isomo rikomeye ku bihugu bimwe na bimwe ariko by'umwihariko batangire ku bantu nka kiriya gihugu cy'u Rusiya nkaba nenga cyane giye ku giti cyanjye by'umwihariko sinari gutangira mbivuga mu kiganiro ariko nenga cyane uburyo bwo gutera igihugu witwaje gukomera ko ari ikintu mu by'ukuri kigayitse ari ikintu kigayitse cyo kwamagana bivugwe ko n'ibihugu by'iwacu gufata icyemezo cyo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibintu byo kwamagana maze rero Anisiti tutarasoza nagira ngo nguhe ijambo niba hari icyo ufite cyo kongera kuri iki kiganiro ucyongereho unabonera umwanya wo gusoza hanyuma ubwo tuzongera dushaka kandi kanya kugaruka ku bibazo abantu bashobora kutubaza cyangwa se abanyarwanda bashobora kuba bifuza twagaruka ijambo ni ryawe
urakoze Benoit nagira ngo mbere wenda yo kugira icyo mvuga mbwira abantu wenda babakeka ko tubugamye ko atari byo ko tugerageza gusesengura mu bintu ku buryo bwa tubibona nk'uko tubyumva buri wese akurikije uko atekereza ku ndangagaciro z'abantu ntabwo ari ukubogama gusa kuko hari abantu nabonye bavuga ko introduction twakoze itari yuzuye cyangwa ngo ibogamye harabona abonye bakeka yuko wenda turwanya u Rusiya ntabwo ari byo kubera yuko icyo tugamije ni ukwimakaza indangagaciro twebwe icyo tugenderaho no mu runana nyarwanda ruranira impinduka nuko uretse ko duharanira impinduka mu Rwanda ariko ubwisanzure bwa buri muntu ni ukuvuga ko buri wese agira uburenganzira busesuye nta wundi muntu uzi kububangamira iyo bigeze mu rwego rw'ibihugu rero igihugu niba kigenga nacyo kigomba kwigenga ku buryo busesuye ntabwo nakumva ukuntu Vladimir Putin perezida wa Rusiya ashaka yuko igihugu cya Ukraine kigenga cyorwa n'abantu bamubugamiyeho. Ntabwo nshobora kubyemera, nta nubwo nshobora kubyumva, nta nubwo wakumva ukuntu abuza igihugu cya Ukraine kugirana umubano n'ibindi bihugu bihitiyemo. Ibyo ngibyo ni ibintu by'agasuzugwa. Hanyuma kuri Ukraine rero umuntu yanabashima ko bihagazeho, ko bashobora kuba baragize resistance Putin atari yiteze, ariko nanone ntawamenya uko bizarangira kuko Putin igihugu cy'u Rusiya gifite ingufu nyinshi. Gusa tukavuga n'ubwo impamvu mvuga Putin nuko ni perezida w'umunyagitugu umaze igihe kinini cyane mu Rusiya nk'uko bavugaga Benoit, ariko udaha abaturage ubwisanzure bwawo. Biranatangaje cyane kubona igihugu gikize nka kiriya, kubona igihugu cyateye imbere mu bintu byinshi kirimo abaturage ubwisanzure. Ibyo birambabaza ku Burusiya wenda no ku Bushinwa dans une certaine mesure. Icyo ni ikintu ngewe numva kibangamye, kubona ibihugu byateye imbere nka biriya byimana uburenganzira ku baturage bwabyo. Icyo ni kimwe rero. Twashatse rero kuganira ku ntambara ya Ukraine kuko tubona ifite ahuriye n'imiyoborere y'isi, ariko kandi nubwo twebwe tw'abanyarwanda cyane cyane ari nabo baturaje inshinga, kuko byanga bikunda ingaruka ziriya ntambara zizagera ku gihugu cyacu ntabwo rero twabirebera ngo twakubuvugaho gusa. Nkaba nagira ngo ndangize nsaba abantu ko uretse izo komantere nabonye mu kanya, abandi bafite ibitekerezo bazabitugezaho tukareba ukuntu twajya wenda tugerageza kubasubiza. Ariko ibintu turangiza tuvuga ko twebwe twamagana intambara uwo yabiturutse hose. Iyo ngiyo iri Burayi tuvuze ko ishobora kuzagira ingaruka ku bihugu byacu bya Afurika ariko no mu Rwanda, ariko ubundi intambara ntabwo ari ikintu cyiza. Nkaba icyo nshima muri ibi bintu bya Ukraine uko imishyikirano yatangiye, nkaba nizera yuko izakomeza izagira n'icyo igeraho. Abaturage ntibakomeze gupfa Benoit naho zindeba abaturage barimo bambuka muri Ukraine berekeza za Romania na Polonye, byanyibukije ikene na kane ukuntu abantu bahungaga pide plaza bava mu karere bajya mu kandi, bambuka imipaka bagenda mu bihugu bikoreye udufuka, wenda ubungubu abangaba you know bafite amavarisi, abandi babaga bafite akarago cyangwa udufuka, ariko byose ni uguhunga. Kandi ikibazo kiba kinarimo kibabaje niko buriya hari ukuntu ugenda uhunze ukava iwawe ukavuga uti ejo intambara izarangira ngaruka, ariko buriya abantu benshi hari abava mu gihugu cyabo bakazagenda ntibazigire bakigarukamo. Niko byagenze mu Rwanda, niko bigenda n'ahantu henshi. Umuntu agenda azi yuko icyumweru gitaha azaba yagarutse, ariko bikarangira atagarutse mu gihugu cye. Kandi kutagaruka mu gihugu cyawe burya ntabwo ari iby'i Rwanda. Benoit, reka rero ndangize ngushimira ko wateguye iki kiganiro ukanakiyobora neza. Nongere nshimire abari badukurikiye bose, nshimire abaduhaye ibitekerezo, nshimire abari bari ku buhanga bw'ibyuma, bagenzi banjye nanone bo mu runana n'Abanyarwanda ruharanira impinduka. Kandi mwese ubwo ndizera ko n'ubutaha tuzaba turi kumwe, nkaba nongeye kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana.
Koze muvandimwe Aniseti Karege. Mu by'ukuri ku birebana n'iki kiganiro twagomba kugikora bitewe n'ubusabe bw'abantu batanze ibitekerezo, kuko mwumvikana kandi ni n'uburenganzira bwanyu. Wenda kuwatanze igitekerezo ku birebana n'Ubushinwa, Ubushinwa nyira ngo twajye tubigarukaho, ariko amakuru nanone aremeza yuko Abashinwa kugeza ubu ngubu badafite uruhande na rumwe babogamiyemo. Na twanabivuza ko minsi yashize Perezida Putin yagiye kubonana na Perezida w'Ubushinwa anamwizeza ko bari kumwe mu bitekerezo no gufatanya. Ariko muri iyi ntambara abantu bamwe barimo barivuga ko Ubushinwa bwafashe icyemezo cyo kwifata, ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabwo yagerageje kumvikanisha ko inzira nziza hakwiye kubaho ibiganiro kurusha kuba intambara. Bivuge rero yuko Ubushinwa bugomba kuba burimo bukora umubare. Aha twanakwibutsa yuko Ubushinwa ari igihugu umuntu yavuga yuko
nacyo cyototera gushakisha ikintu gifata umwanya ukomeye ku isi. Aha twavuga yuko no mu rwego rwa gisirikare ni icya gatatu, naho igihugu cy'Uburusiya kikaba ari icya kabiri. Kumva rero yuko nubwo wafasha umuntu ariko wamufasha ariko unashaka gufata wa mwanya wifuza, bibashije kubamanuka bikabatwara ku mwanya wa kabiri, byabana ngomwo bagafata umwanya wa mbere, ntacyo byaba bibatwaye muri uyu mukino. Ikindi nuko kugeza ubu ngubu nkuko twagiye tuvuga, kiriya gihugu cya Belarus kifite umuyobozi umuntu yavuga umunyagitugu, nawe ni umuntu wagerageje gufasha Abarusiya ku buryo za ntara zombi, twahize tuvuga za Luhansky na Donetsky, ari naho ubona ko Abarusiya bagerageje gusa naho bigarurira. Hari n'intambara yumvikana ko bashobora kuba bayihagazeho. Ubwo rero kugeza ubu ngubu Abarusiya baracyarwana n'iriya ntambara yo kwinjira mu Kiev, mu mujyi mukuru wa umurwa mukuru wa Ukraine, n'ubu biracyabaye imbogamizi ku buryo bitaboroheye. Ndetse amakuru arimo avayo aka kanya agaragaza yuko mu by'ukuri habaye isibaniro rikomeye, ndetse bagatakaza ibitwaro byinshi cyane, ndavuga uruhande rw'Abarusiya. Ubwo rero Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, mwumve yuko uru rugamba rutoroshye, ndetse twizeza Abanyarwanda ko mu minsi iri imbere tushobora kuzongera tukaganira ku ngaruka zikomeye zirimo zigera kuri bene wacu babirabura. Akenshi usanga bo baba bibereye mu ntambara yo gusahura, kwikunda, kugita kuri bagenzi babo. Ibi ngibi Imana nidufasha tukabona kanya tuzabigarukaho tubivugeho. Ndibaza rero ko ari ibi ngibi twagerageza kuvuga, ariko tunabwira Abanyarwanda hirya no hino ku isi ko no gusenga Imana biba bikenewe mu bihe nk'ibi biba bitoroshye. Mwibuke no gusengera abantu baba bari mu ntambara, kuko intambara ni ikibazo ahantu hari abana, ahantu hari abakecuru. Umugenzi wanjye Anicet amaze kubivugaho muri 95 ukuntu abantu bahungaga birukanka, twagiye tubibona. Ubwo rero mu bihe nk'ibi ngibi niyo utafite cyo kwamagana ngo ujye kuri mikoro nk'aha ngaho uvuge wenda mesaje ishobora kutumvikana neza, ariko mujye mufata n'akanya musengere abahangayitse. Hari abagore batwite, hari ibimuga bidashoboye kugenda bakabisiga mu nzu, hari abasaza bageze mu zabukuru badashoboye gushobora, hari abari kwa muganga barwaye, hari abaraheba barashweho, hari abasenyi w'amazu. Abo bantu bose mujye mubibuka, mubazirikane, mubasengere kugira ngo Imana yo mu ijuru igire ikikora. Ndashimira rero bagenzi bacu bo ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo amajwi yacu abashe kugera kure hose hashoboka. Ndashimira abadukurikira bakaduha ibitekerezo bituma dushobora kugorora imvugo, dushobora kuba aho twibeshye twongera gusubira inyuma tukagira icyo tubavugaho. Turabashima cyane ku bitekerezo byanyu byiza cyane byubaka, biradukomeza. Ndashimira kandi n'abazadukurikira ikindi gihe. Ngewe rero wabagezagaho kino kiganiro nitwa Umuhoza Benoit, narifatanyije na mugenzi wanjye Anicet Karenge, mvuga ni nakagaruka.